barati ni kigari gusugiyara agakweto neza neza karaka
nakogeje rwose papa sigirota tugeze yowe usiko wa mushuti wanje wakera witwa tesaza kuzaho turirimbira
eh kaga kobwa kitonda ngo kwa Frida kakundwa kugenda nibitabo ndakumva none impamvu wahindiriye baranti
papa rata nanje wanyijyanye
gaju nakubwiye ko bitakunda
wowe se mbajije
gaju ntago byakunda bire na Valentine nuko bagiye kuririmba ariko ndakuzanira kantu keza sibyo
ubutari ko tuzajyana
cyane rwose twese nk'umuryango tuzajyana kandi urabizi ko uyu munsi uri bujyane na mama gusoranya ko kuri wawe
Yego we ahubwo reka nje kwitegura mama tansiga
ntumva
ahubwo papa usiko gigi dushobora kutajyana
kubera iki se
twagerageje kwitanga kugira ngo tubone amafaranga ye yitike ariko yanze kuzura pe turabura ho 500
ntabwo gigi yasigara rwose ndakanyabongerere
koko se papa
ni inshuti yo kandi amahirwe ntakuye kuyara
mana we papa urakoze nukuri
Ye, ngaho nyokereza ibigori 10. Ariko ntushyiraho urusendura menye.
Anwe,
karame.
Waramutse.
Eh, waramutse sine. Kuzindukiye mu isoko se bite.
Ee, mbanje gucuruza avoka. Ngomba no dufaranga two kwita kuri gasafu.
Yego dis. Karana kuza ariko dis we.
Ni cyane pe. Nagiye imyaka tuzahita mutangiza ishuri.
Yego mama. Harya ubundi wowe uteganya kuzasubira mu ishuri ryari?
Aha, nta mwanya nayibonera.
Ye?
Cyo nshyize imbere ubu n'ukubona imibereho ya gasara.
Ku buryo se byakubuza gupanga igihe wazasubirira mu ishuri?
Sinzi.
Kuri sine, uracyari muto wakagombye kwiga. Nta mpamvu yo gucika intege, sibyo?
Ubwo se koko byazashoboka?
Shani, bonye nzasuda makuru y'Kigali.
Shani, buhumurenza aba historic kabisa.
So, kumusoranye muri iki gitondo mu gihe.
Ndekeje nike muri gare mwana gihe Kigali sha.
Kandi koko sa ku uyu munsi baratwika Kigali.
Ye, abandi bana sha.
Abandi bana iki se? Twiguza ahantu none tuzaye gutwika stage. Convention center.
Nuko isho ke ti.
Mbarata Kevin nawe mwi. Harindi festival igiye kuba Kigali kwa gatandatu ta. Tuzayijyamo.
Rero manzi nibyo.
Eh nibyo.
None dutangiye twitoza umusa.
Sana.
Ye mbega mahirwe we.
Niko manzi. Yo festival ubeshya ni ibiki? Yateguwe nande?
Ni ntuza wa wundi ariko. Ako se ubundi wowe wijemo gute?
Wumve. Nuye wako yababwiraga ibintu atazi. Ata mutegereze ni habindi festival nzababwira.
Ane, kanyane ibigori rero, nizere ko gusubira mu ishuri bishyira muri gahunda zawe.
Sinzi ntwari nzaba ndeba.
Oya ntuta umwanya ni ukuri. Imyaka ufite ugomba kuba uri mu ishuri, kandi ukiga ukaminuza.
Ndabyumva, ariko reka mfite impungenge.
Izihe se sine?
Nyine, numva kwigana n'abandi bana tungana narabyaye ntabishobora. Ni ipfunwe rwose.
Ese mama ni ibyo? Sine, ndakumva rwose. Ariko burya umuntu abakwiye kwikunda w'ubwe. Ukumva nukomeza kwita kuko abantu bagufata bizakugora gutera imbere
sinzi ko byanyorohera pe
kandi burya kwigerega ni n'uburenganzira bwawe urumva wagakwiye kuba uri gutekereza ku kamaro bizakugirira wowe n'umwana wawe aho kwita ku bandi umva wowe uzagende uzi ikikujyanye sibyo wige kandi utsinde
ndakumva nwe ariko se nanone ko ntajye nsiga gasaro wenyine
Uwe nimba ubyemeye wasabiganiriza papa wawe ubundi mugashaka uburyo gasaro yazajya yitabwaho
ndaza kumubwira numve
umubwire rwose kuko kwiga bizatuma ugira ibintu byinshi wigezaho
Nikwani, kala ese mwageze mu modoka.
Ii twese turahari mama akete papa wa Valentine ni mukira ku manzi.
Sha Valentine. Pero wowe yanzirie neza kabizi.
Yageze ate se.
Fisto nyine namubwiye ko tutari dufite amafaranga ahagije ngo tujyane na Giga Kigali. Ahita mwishyurira.
Wow Valentine. Wawe ni umujamare. Ahubwo araje reka tumushakire umwanya yicaye.
Imodoka y'urubyiruko sase. Ubishuru byanyu. Indagere Kigali mbavuze cyayo.
Erika to tugomba kuryoshya isi papa Valentine. Tera ubwano hari umwanya.
ngahareka twicarane gigi
ye kuvaranti ahubwo rwose mwarakoze kunguriza 500 ngo nanje ngende butaye basubiza vuba rwose
oya ni nkunga nagutega gigi ayo baruzanyishira uzayizigamire
kwizigamira byo ndabikora nubwo mba mbona bizantwara igihe kugera ku byo nshaka
urashaka gukora iki
yewe numva banumva nazigura ibikoresho byanjye by'ubusudere
zikavuze ubushize nagira ngo uri kinini niko gigi nukuru utekereza neza
mba mbitekereza nuko mbona kubigera hari danje da
sivugiye kuntwara isoko
ndakareka sinabikora papa baranti ahubwo twakomeza tugakorana
sibyo se uramutse uguze ibikoresho kwagura ibikorwa tugashaka isoko
bakambisa
ibyo kwizigamira ntiyegera mugira inama
kive
yo
ushuwe ni mwenye nemo harima
injira yewe cyangwa ubireke
mana wiye mbega saru mbega saru ni hano mu mwana
mwiza
karam
manzi yaje ngo uyu
mana ongeza volume kuri icyo kiradio se
oya ntabwo twagwamagara imiziki manzi
reka twongeze umuziki ariko mwana
ariko abaye manzi gabanya Kevin
ariko nimuka warize man mwaretse nkibyinira
ase ntiho babyinira
umva manzi kutwe tubeshe ngo hari ndi festival zaba ikigali
yego ra usukuntu wadusebereje imbere ya Nike
erega nanye ni umuntu nabyumvanye imana mbizire se
aha ari umurezi wa
aha umurezi ujya ariko
base bandage tuzatangira gupanga rya ryo twazaje dukora
reka tube turyoshye ariko byo turaza kuba tubivuga
manzi uyu dutesha umwanya tubwire ngenda ashaka kwikorera etide
Yamayinga nayo sukuretide.
Kandi
urubura kuza ngagushakira kirakango etide.
Aka nakiraka ncaka mwana namenye kuburi kunjuka.
Asiki, Kevin ifatirika yigira.
Ngaho igada.
Manzi soka vu.
Soka mwana.
Ndetse nituzanagaruka muri bande yawe.
Man, ubu kigari yose se hano yimukiye. Mureke iby'ubwoba yewe. Hari ubwo sari ubwa mbere tujye kuririmba.
Ese ani kucucutse cyane n'iki?
Reka sha festo. Usko muri baba friends banje nta numwe waje.
Na wamenyani
we. Cyo baba we, uriya site si man we, niwe, niwe. Nuwe se ko nange mfite amasiko yo kumubona.
Ni mureba se nguriya, uriya uzamuye kuboko.
Ya do, nuri urimo kumpepera. Uriya se mira n'iki yambaye. Ndumva nshaka kubireba mwegereye.
Oya ndaza ku presenta ni duhura yewe. Dore ko mwembi muri nabanyamwe.
Wait, uriya Spider-Man. Yee, burya hano haje n'abasari we.
Burya mugiye shamwana.
Sikari we.
Ndo star nabonye wo. Ugomba kuririmba. Ewa, sikahatsa.
Cyangwa bisa. Kigali, 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 what's up? It's time again. Ubu tugiye kwakira urubyiruko ruturutse Kabuto. Make some noise for Sakwa!
Ndabere shambe bere hano mese gutera. Tujyane, tujyane.
Uyu munsi nabyutse neza ndumva nishimye ndumva nyeye ku mutima no ku mubiri yo ndumva igishimo byuzuye sinshaka gushima njyenyine ndashaka kubisangiza n'abandi urukundo rusaka Oya nachi bimbuza Oya munsi nakujaye bagusa
kugeza kumira sire sindishimwe gishimana yanjye nyibaratire yemeye ko mbyukikanyiza mu byara w'urupfu niri butuma umunsi wanjye uba mubi na busa sa sa even the right to have a good day ikizere n'ikishi byo ngo ndabiri gukunde ku muntu wese uri butume ngira bonjour neza niduhura ndamugurira gatuma umunsi wuje izuba n'akayaga uzira igihundi wo nsaba niwo nshaka nkeneye kubaho ese hari ikirenze bahugira
umunsi mwiza
mbega umunaniro ndumva nashize neza neza
wirihute se sine
wiriwe papa
wiriwe wagurishije avoka nyinshi se
iyi ahubwo nyine papa hari ikintu ushaka kubwira
niki se sine
noneho ndumva nshaka gusubira mu ishuri
ye noneho wageze aho ubona ko ari ngombwa
karanahuye na ntwari itatu biganiro kandi numva ari byo
sibyo nakubwiraga se ntabwo ibyo abantu bavuga bikwiye kukubuza kugera ku ntego zawe
na mama Valentine yambwiye ko kwiga ari byo by'ingenzi
nibyo rwose nukuri biranejeje sine
wa mugani gasore amaze gukura igihe kirageze ko nangira gutekereza ku buzima bwanjye n'uko ejo nzaba meze
yego rwose nange nzakuba hafi dufatanye gukemura utubazo tumwe na tumwe
ikibazo mfite ni kimwe kandi ndumva kigoye
ikihise kandi kugira na Fisto tuzakora ibishoboka byose ukigutuje
ubu nibaza umuntu uzajya wita kuri gasero bikanyobera neza
oya rwose ibyo ntabwo ari ibintu wahita utekereza aka kanya sine icyo tuzagikemura wige rwose uzaba ufite amahitamo menshi mu hazaza hawe
kiki wa kintu
yo
reba hano ariko
icyo ariko wa musiko
tenu Riderman imana ariko uza dusanga yo
Riderman yamahinga uva mwana wabona asa neza mbwira ariko ataratugera
ako mbizi yewe
wasapo sapo wasani wa kabuto
yo
abandi bakuru yanyu se bari he
bari inyuma hari nyine kuri stage
kufite ubwoba se ariko mana ndumujama nkamwerega
Riderson
yo
nishema guhura nawe pe
nanjye nishimye guhura nawe kabisa kwanza wowe ewa waduhaye kurapa n'ibintu byawe witwa ndese wowe
nitwa Gigi
Gigi sasa rero ndikuguruka ariko akira business card yanjye iriho namba zanjye uzampamagare dupanga ukuntu twakorana akaririmbo
akaririmbo umusa naribi kabisa
ewa reka mbacike rero abasani ariko murabizi kabisa
yebo data we ndikurota cyangwa Gigi aguhaye namba ngo muzakorane
ibi birashoboka se wa
Ani, cyakora byo Kigali twayitwitse.
Yego shavu yandi kandi ukuntu twatangiye turi utwana we.
Umva, icyakora nanjye ndishimye kuba ndirimba imbere y'abantu bangana kuri.
Yego shavu Fisto. Doretes.
Oh my god, Valentine.
Iwe.
Yambi.
Yete sinari ngukumbisha. Umva, waratwanze neza neza ntukiza no muri kabuto.
Ibaze. Nese witwa nde bite sha?
Witwa Nick.
Wabaye igikumisha. Usigaye ari cyuki.
Basha.
Sha, uyu mutipe yitwa Jane boyfriend wanje tu.
Ni boyfriend.
Ahubwo se Valentine. Uwo mutipe muri kumwe n'isheri wawe.
He, oya, oya. Yitwa Fisto turaririmbana gusa.
Okay.
Ariko se ubundi we ni gute ufite umukunzi?
Ubwo se umva ari ikibazo. Ahubwo se ni gute utamugira?
Garantie.
Karam.
Bite byanyu.
Ni byiza directory.
Abandi bari he? Ubwo ntimwatangiye gutatana?
Oya directory bari hano hafi.
Nuko rero nagira ngo mbabwire ko mwaririmbye neza rwose. Tesi.
Karam.
Uraho igiko?
Uraho neza.
Amakuru.
Ni meza.
Murwo meze neza.
Baraho bameze neza. Oh ta uziko bavuze kuzaza nkagira ngo ni blague
oya buriya byari ngombwa konza rwose uyu musore ninde se muri kumwe
yitwa Jay ni boyfriend wanje
tesi
karam
igira hino tuvugana
Ache kumutonganya
uriya mukobwa ariyemera we ihaye gusohokana n'abasore none tante wagiye kumushibura we arangije ngo we na Fisto
reka reka yikiniraga ese Fisto ko wikarumye cyane bite
Sha, ndumva nazi ukuntu numva mese.
cyangwa no kubera ibyo Tesi yavugaga
sha nta nubwo nari mbyitayeho ahubwo muziko nshaka gusezera muri sako
what uyishafi
story niko bimeze giye gutangira muri TV kandi ndashaka no kuzajya mbona umwanya wo gufasha mu rugo
ariko Fisto kuki wava muri sako kandi ubona nibwo tugeze ku rwego rushimishije ko
ahubwo se Fisto ubwo ibyo bintu urumushobora kubikora koko
sha nukuri mumbabarire pe nta yandi mahitamo mfite ngomba kwiga
ariko ushobora kwiga kandi ukaguma no muri sako
erega ntago byanshobokera ngomba guhitamo kimwe kandi no kwiga